Mtani nimetega mitikasi, usiwe na wasi, mchizi na miliki kashi. Kitu gani pesa makalatasi, ukionga maliota kupigia tulisasi. Punguza pressure mama, kama laki tano nishatuma toka jana. Bado na pambana last number 27 ala pika Obama. Bado na pambana last number 27 ala pika Obama.
Masele wana jisi misijale,
nazidi kuwa omba watoto wakale. Nazidi jana wale, last number tule gambe 22 galale.
Ukiwa mzuri na kuonga, ukiwa mzuri na kuonga, ukiwa mzuri na kuonga, ukiwa mzuri na kuonga.
Jua tatizo sio mkwanja, mapeni utashika mpaka kiwanja. Jioni mapigo ni moja kanga, utazichanga ukishika mtoto kitanga. Kama meli shatia nanga, hakuna kushuka zetu kupanda. Tani changanya na sauti kama kinanda,
tani changanya na sauti kama kinanda.
Tukio wawiri, matapiga diri, nisha weka nadiri. Si tufike mbali, wajinga na jadiri, wangu mzuri ndio anadiri.
Ukiwa mzuri na kumonga,
masele wana disi misijari.
Nazidi kuwaonga watoto wakale, nazidi jana wale, last number tule gambe 22 kale.
Ukiwa mzuri na kumonga,
ukiwa mzuri na kuhonga,
ukiwa mzuri na kuhonga, ukiwa mzuri na kuhonga.
M to the P,
my boy, go kill him.
Mr. T Dash,
let's go, gang, sing along.
Yeah, come on,
ukiwa mzuri na
Na
kuhonga,
na kuhonga.
Wokai,
you know that, right?
Na kuhonga.
R.P. Obama,
my boy.
I said, ukiwa mzuri na
honga. Once again,
come on, buy na ku.
Well,
you know that, right?
Alright then.
I see ya. Woo! Out.